na catch flight. Catch flight, do not catch flight. Self-healing, Lil Most High.
Nas mama on business, kwanja na respect. Bwana sikuwe vele iswaga ime display. Maisha ni bie na mwishia ganja kwa rich. Keji moto tumewashwa tangoja sana extreme. Na get to the baggy wear, paper my briefcase. Rade kiwa safi chafwa, meza kasi. Wana chama pura kila siku ni weekend. Alhamdulillah hadi para pale steki. Hour after hour kila dakika ya wiki. Ball kama kawa kama kijana wa bili. Maisha ni ya landa na madada wana bingi. Zetu zikipanda tafala dani. Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine. Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine.
Na chain kikichele kikifika wo. Zuka inapanda tukifika tupate wapo. Wacha wachipe wakitisha watakula poa. Super mali safi kama fans na wapenda wo. Bosho imejaa wanasiasa walikufa. Nanza kuget generous wananza kufufuka. Tasi jali bill baby kuja vile unakujo. No weshe wena sele ni kusele top shoot. Tunashikisha tunashikwa mbanga na tushika shash. Ganji do inabonga tukomit bora kuna cash. Flight tuna cash tuna land tuko transit. Na get float na gundu wanapenda vitu fast.
Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine. Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight. Self feeling, Leo most high. Most high, Leo most high. Please bariki wengine.
Na main business ukiona na catch flight. Green bills at imbosho na gas price. Usinsemeko you move ni gas slice. I'm the ace, you ninjas is ass wipes. Snobaguzi pia poko ni hustler. Kazi ni kazi juku baki msoto disaster. Tajwaje nimetoke slando cheki ngoto mi master. Kawom, raso molo Mr. Coco di Rasta. Nkona Chris anarushia mangoko cash. Nambiti upande ngini amekemba lots of ass. As for me, napitishia two vote of thanks. I'm a married man, they only get autographs. Dem yako na kukonvince na Charlie Bestie. That's out the window, consider her as your ex-B. But anyways, anybody who tries to get me go flight mode, na catch flights for on the next
week. Na catch flight, catch flight. Na catch flight, self-feeling.